munaasabadu oo haytay toyo ka qalin jibiyayeen in ka dhaw 10 iyo 5 arday oo baratay culuumta shariicada Islaamka iyo weybowal ku baradana macadka barashada aayado Qur'aanka Kariimka iyo tarbiyada dugsiga Shariif walibana munaasabad lan ka gobaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waliba munaasabada ku qayb galay maamulka iyo macallimiinta macadka Shariif baadawal barashada degmada culuma waalidiin arday marti sharaf kala aan kureen maamulaha macadka Shariif ee magaalada Baydhabo waliba uu safaafayeen ku bi marxalado iyo hamreen ardaydu iyo waliyabo la ka barado macadka
ee nin la duubanyin nin garab suruunyin ina may wa an mahadnagaana guudahaantiyo intii ba xafladaan tan ah ha hoqiib gaadatay waqtaha giriidi naftiyo iyo hoolasho ha hurti ya may wa an mahadnagaana intaas ku baad kullay madaras Shariif madarasada may wa ha heliga la asaasi lamad kun iyo tumiyo liti atam shaqeeyayta ee in badan in walka se macruufu natiijadiina tan hadda aragani wa tan hadda nin mooti ee natiijadii marka insha Allah taala maylana sadawana sin nin ka sabartan oo sin dulqaadatan dambiga la dhaaf kulele jara Allah na warabi waldin badan yalla azumi hanun darti an kooy waayo Allah aafi intii ba hanun sun Allah daaway
dhanka kala hanu kumide martida ku qayb galay munaasabada ya ardayda hanjeedeen hadalada dhirigelinay
en wa guuladeeri ni ulaaditan un oo hayi annol ilaahi mahadle hortaan hatta quraanki ka dhamaayeen en wa farxad wayla maalinki ilaahi ka barakaay intii ada walbarti iyo unun ilaahay mano habaabi iyalkan
ubahas oo quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala baradeen maylana hani an lakum jami'an hani ka gudi jaraano hata dugsiyo iyal iyo dugsiga dhakado haayeen ama dugsiga aan dhakado haayeen saaso kale maylana hani an maalankana maylana jazakallahu khayran
may ba iski hirinyeen yani furaah mar walba ay guulina masnaalale lig diiro may ba biril waalidiin waay yani waalidkin tilin yani lama samfala ama la adeeca ama may ba mar walba yani doojey la qaad
macallimiinti maamulki ardaytuun aragayna funuunti shal gadiisan tan in ka bandhakeen yoona mahadsintiin dadaalina dadaalalena ilaahi dadaalkin ka darama ummadu wal wiin aan haytan ilaa rasuulkeen maaray ummadu ma in khair badan laan ku bulshada anfaaco lankin tan yaale handan lahayn handan weeli oo dhigan lahayn dhigan weeli may waah umudiidan anfacahay
macadka barashada caayido quraanka kariimka tarbiyada dugsiga Shariif iyo waliba uu sukumidaya macadiyada hasaarayaan ardayda qaar ee magaalada Baydhabo